care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidi waze auka na muyo kairi hana inrupia jana halawa mauduka jaja leonde ulio mauduka jaja.
Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Ndaliyo wa hanzao wasi hendro wote wa hukumu hata wazaze tabu waona eshelea zenjema zahao wakubali leo tilinde mau. Bainu dunia izo kweli mahaba kaya bai uhara.
Come on, so I know that you know.